thought that we could be something that is bigger than the night. I owe this to every day that made a river through the night.
Tushakubali na wewe, sikimbizani na siwezi, time yangu, we ni chani yangu, no.